Muraho neza, amazina nitwa Patrick, nkorana n'umushinga wa Uniting Victoria Tasmania Limited. Uno munsi tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri, nifuje kubagezaho amakuru n'inama nshya zatanzwe ku bijyanye n'icyorezo cya corona, cyane cyane kubwo iminsi mikuru y'iraidi y'abisilamu yegereje. Kuko iraidi yegereje, basabye abantu kuguma mu rugo no kuguma ari bazima batanduye, kubera ko ari byo birinda abantu cyane cyane kuba batokwandura. Basabye abantu yuko batagomba kugira ibirori ari benshi, niba basaba n'abantu nimba uzizihiza no minsi mikuru y'abisilamu ugomba kubikora, ariko ukabikora uri wenyine kuko bitemerewe kubikora muri abantu benshi. Ugomba kubikorera mu rugo, haba mu nzu gusa. Ntabwo baragusaba ko ukangurira abantu cyangwa se inshuti kutazaza kugusura, cyangwa se ngo wowe uzajye kubasura, cyane cyane mu duce turimo abantu benshi bagaragaweho n'iki cyorezo cya corona. So hari utundi duce dushyashya twiyongereyemo muri Melbourne no muri Mitchellshire, harimo Greater Geelong, South Coast, Mooralla, Golden Plains, Queenscliff. Niba ushaka kujya gusura aha hantu iho ntago byemewe, nta muntu n'umwe wemewe kujya muri ubwo buce, muri ibyo bice, kubw'impamvu zo kwizihiza iraidi, kuko ni ikintu abantu basanzwe bakora b'abisilamu. So ntabwo byemewe kuba wajyayo kwizihiza iyo minsi mikuru, cyane cyane muri utwo duce. Ku baturage batuye Shepparton na Wodonga, nabo wemerewe kugira abashyitsi cyangwa se abantu batanu bagera mu rugo, ariko ukibuka gushyiraho intambwe metero imwe n'igice, kandi mukaba mwicaye ahantu hangana na metero kare zine, ni ukuvuga ngo mu kinyuranyo cya metero kare zine. Irindi tangazo minisitiri cyangwa se umukuru w'intara ya Victoria yavuze uno munsi mu magambo ye, yavuze yuko guhera ku cyumweru 5:59, ni ukuvuga ngo 6 zijya kugera zo ku wa mbere, kugira ngo buce ari ku wa mbere tariki 2/8, umuntu wese utuye mu ntara ya Victoria ategekwa kwambara agapfukamunwa. Ni ukuvuga ngo ni itegeko kwambara agapfukamunwa, waba uvuye mu rugo ugomba kwambara agapfukamunwa, kugira ngo wirinde ubwawe, urinde n'umuryango wawe, ndetse urinde n'abaturage bose muri rusange. Yavuze kandi ngo amaduka yose azafungura nk'ibisanzwe kugira ngo abantu bose bakomeze bakore. Rero asaba yuko kandi ntabwo ari ngombwa ngo wambare twa dupfukamunwa dukoreshwa n'abaganga bagiye kubaga. Ushobora gukora agapfukamunwa kawe k'umwenda, akasikafu ziriya bambara mu majosi cyangwa se ibandana. Nta mpamvu yo kuvuga ngo wambare kariya ko kwa muganga, kuvuga ngo icyo gihe nikigera cy'uko basaba kwambara turiya two kwa muganga, nabyo muzabimenya. Murakoze cyane kuguma kwirinda kino cyorezo mufatikanya n'ubuyobozi.